E cabe wampona na, e cabe wampona na. 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 Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke sa koro wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke sa koro wampona na hodimo. Bare mathomo wa botlhale go go boifa morena. I'm truly devoted and no doubting your strength. When my mama left, you took the pain that I felt. No mizin tos beta got us logos beges. Satane maga figa babu logus lamule. No maso gumyama babu logus tanyise. Sitembele guwe baba stelo fulinze. Mata mami guwa kumchali wami. Stelo fulinze la baba. Rako pali sedi fela lekhanya.
Wrote this in the dark, in the middle of night, asking the Lord to please show me the light. Kumnyama kulelizwe no Satan uzipha amandla, prayer is our only weapon to fight. I'm Tatsekaya, wipe your tears, everything will be right, long as you trust and never doubt in his might. They can try to drag us down, but he'll never let us down. I can feel his hands holding us tight. Mendu tembele kuyo mufuna kuphumele. Mendu thandazo mufuna kubona inkulule. Ngahlela abanye umona uzoselisele muva mfana hlale emkhulekweni nawe lizwe lakithi ukuloko yehlu loko nyuko loko ngena loko phu. Ngalingo phela umoya dala feze kamaphu. Give me now akunamehluko mdansekhaya usithanda sonke uNkulunkulu. Dansekhaya usithanda sonke uNkulunkulu.
Ikabewampona na, ikabewampona na. E cabe un pona na, e cabe un pona na. E cabe un pona na, e cabe un pona na. E cabe un pona na, e cabe un pona na. Ke a tlase le hodimo, e cabe un pona na hodimo, ke se paoro un pona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke se paoro wampona na hodimo. E cabe wampona na, e cabe wampona na. E cabe wampona na, e cabe wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke se paoro wampona na hodimo. Ke a tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. E cabe wampona na hodimo, ke se paoro wampona na hodimo.